Hey. Go babuse kunana. Aye. Go babuse kunana. Babu sapilana. Go babu se kunana. Go babu sapilana. Namu yangi bona namu ba. Namu yangi bona namu nyana. Go tato se kunana. Go babu sapilana. Namu yangi bona namu ba. Namu yangi bona namu nyana. Baba, sing about to molest. Sing about to molest. Baba, sing about to molest. Baba, sing about to molest. Sing about to molest. Baba, sing about to molest. Yelele.
Aye. Bam. Sawubona baba. Baba ngithembe kuyaphileka, ngiyazi usangikhumbula nakimi uyakhumbuleka. Yebo kwakubuhlungu ukuhamba kwakho ngadineka, kodwa manje sengixolile sekwehlile ukuthukuthela. Kodwa ngikusho lokhu, yazi baba ngiyakukhumbula. Ngiyakukhumbula ungifukule, ngiyakukhumbula ungiqubule. Bathi ngifana nawe lawo maza yangiduduza. Mangibuka esibukweni ngibona wena ngiyajabula. Wahamba ngisemncane, asikutholanga ukuxoxa. Mina enginembuzo engisazoyibuza mangikubona. Ngiyazi sizohlangana emazulwini ngisazobhodla. Khona isilonda esingaphuli enhluzeni yami baba uzositopa. Kuningi engizokutshela kuona, sekwaba mahlala khona. Baba sengikhulile, senginengane, sengiyindoda. Kunzima nje nama ngikhona, kodwa wena ngikhona. Sebenza kanzima impumelelo ngizofela khona.
Kubo babu sekunana. Kubo babu sapilana. Nabo yangibona namu baba. Nabo yangibona namu nyana. Kubo tato sekunana. Kubo babu sapilana. Nabo yangibona namu sing about to molest. Sing about to molest. Baba, sing about to molest. Baba, sing about to molest. Sing about to molest. Baba, sing about to molest.
Yelele, shunwe ngapha ayi. Umama unokungibheka athi ngimkhumbuza ubaba. Babakho kwakuyinsizwa kodwa wayehlushwa utshwala. Njalo maye bushayile like ayasithetha amacala. Uzobhikisha kuze kuse khohlwa njengeke kusalala. Fele ngihleke kancane ngoba okunye ngangikubona. Hehe. Ayi, thombe ndala xola. Sengize ngamakhela indlu yinjabulo bangayibona. Baba ngivala amaphutha akho sengikhulile sengiyindoda. Baba bengifisa ithuba ukungibone mangicula. Ngiyazi isifiso sakho kwakudlala ibhola mangikhula. Yebo baba ngikhuza, abanye bethi ngiyakufuza. Mangicabanga ngawe umoya wami
uyaphula. Sing about to molest. Baba sing about to molest. Baba sing about to molest. Sing about to molest. Baba sing about to molest.
Yelele shunwe ngaba ayi. Uthando lungenhla but salute lapho enkabini. Izitha zangijaha noma ngilinda kabafiki. Kabi nation uthando lunye nje abangithini. Noma ngingena emall lapho amabhonsa ngibange traffic. Wangifundisa ukuswenka kodwa nje angiqhumi. Ngengezo sengenhla yikho intombi bethe yingiqhumi. Mafana fanayo shaya i-two piece yesigoshi. Bangithathele ekhanda kodwa ngisigogi nesport. Sikola ngisiqedanga baba ish bangixosha. Yebo ngangingasithandi ewu ngangidoda. Yazi ngine-report elibhala ukuthi inkunzi kalo. Baba sibuye sixoxe bangilindile
ngisayophefumusekunana. Kubo babu sapilana. Nabo yangibona namu baba. Nabo yangibona namu nyana. Kubo tato sekunana. Kubo babu sapilana. Nabo yangibona namu baba. Nabo yangibona namu nyana. Baba sing about to molest. Sing about to molest. Baba sing about to molest. Baba sing about to molest. Sing about to molest. Baba sing about to molest. Yelele.
ngithanda bandaze Bayangithanda bandaze Bayangithanda